haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xayiraadaha korona dartii loogu soo rogay dadka. waxaa soo jeedinaysa sahra ciidla nuur.
intaan xanuunka coronaviruska soo gaadhin dalka Mareykanka, jidadka magaalooyinka waaweyn, goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco, goobaha lagu caweeyo iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwo aad u mashquulsan. koob iyo labaatankii bishii Januari ayaa qofkii ugu horeeyey dalka Mareykanka laga helay xanuunka coronavirus. qofkaasi oo ku sugnaa gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu 15-kii Januari ka soo laabtay socdaal uu ku tagay dalka China, gaar ahaana magaalada Wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus. isla gobolkaasi Washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay, waxaana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen, waxaana bishii Februari xanuunka COVID-19 uu ku fiday gobollo kale. tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn. bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan Mareykanka, oo diyaaradda tooska ahi meelaha qaar ay u kala socoto ku dhowaad 5 saacadood. 13-kii bishii Maarj ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dalka oo dhammi ku jira xaalad degdega, dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku ku sii dhex faafayo.
Every American has a role to play in defending our nation from this invisible, horrible enemy. So we say stay at home and save lives.
qof kasta oo Mareykanka wuxuu leeyahay dowr uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeenna uga difaaci lahaa cadowgan aan muuqan. taasina waa in qof kasta gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo.
waxaa la soo saaray amarro lagu xidhayo dugsiyada waxbarashada, goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo meelaha ay dadku iskugu iman jireen. xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin. madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, oo ku dhowaad 40 sannadood ku noolaa dalkan Mareykanka, ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen.
mahadsanid Zahra. coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin Zahray. sanooyinkii 40-meeyada ku dhowaa ee waddanka Mareykanka aan joogay, weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, ee bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan, maqaayadaha wada xiran, meelihii dadku ay ku caweyn jireen, iyo meel kasta oo aad ka fikri kartaba in la wada xiro. waa taariikh nagu cusub oo waddanka Mareykanka aanan hore inaygu soo marin. coronaviruska iminka wuxuu markiisii hore sada xasuusato uu kasoo bilaabmay China. wadamada sida weyn u dharbaaxada ula soo dhacay waxaa ka mid ahaa Iran, UK iyo Talyaaniga, laakiin Mareykanka ayuu haatan fara kulul ku hayaa. haddii se aan dul maro guud ahaan caalamka, inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa 847,422 ilaa maantay. dhimashadu waa 34,580 adduunka oo dhan. Mareykanka haddaan u nimaadno, dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa 186,020, halka dadka ku dhinteena ay gaarayaan 3,850. gobollada ugu daran ee Mareykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid a New York, California, Illinois oo ay Chicago ugu weyn tahay, iyo Michigan, magaalada Detroit ay ka mid tahay. haddii haddaba aan usoo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus, waxa ugu weyn oon doonaya inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xanibay iyo guryaha uu dadka ku xiray. dhakhaatiirtuna waxa ay aad iyo aad ugu celcelinayaan in kala fogaashaha iyo guryaha in la joogo ay dad badan iyo nolol badan ay baajin karto. sidaasoy tahay haddana dhakhaatiirta gaarka ah guddiga uu aqalka cad u xulay ka hortagga coronaviruska waxay leeyihiin dadaal kastoo xataa la sameeyo waxaa dhici karta in ilaa 100,000 ugu yaraan dadka Mareykanka ay ugu dhintaan bilaha soo socda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in bisha Ebriil ay haatan bilaabatay 30-keeda wax kasta uu filaya inay caadi kusoo noqdaan. hase ahaatee gudoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan Virginia, gudoomiyaha gobolka uu ah gobernarka, ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan la isku soo bixi karin ilaa juun 10-keeda waa loo bilowday gogo. Ma naqaano marka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono, laakiin waa xanibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka, xafiistegidda iyo shaqooyinkii ay awal hayn jireen. Taasi waxay faa'iido iyo khasaaraba dadka qaar ay ku sheegayaan. Matalan, shaqaalaha v o eda oo ka mid a dadka xaniban ee saa u jooga ee aqalada kasoo shaqaynaya waxay leeyihiin, waa mare waanu ka raysanay daqdigii iyo zaxmadii wadooyinka ee lagu kala hayay ama laga soo noqonayay, laakiin dhinaca kalena aqalka shaqayska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaaba aan loogu talagelin ayaa ku xiriirta, maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto.
Waan gartay Cabdiraxmaan, dhinaca dhaqaalaha saameynta ku yeeshay bal nooga waran.
Saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan odhan karaa Maraykanku si weyn ayuu uga tabaabushaystay oo madaxweynuhu iyo kongaresskuba waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa 2 trillion in lagu soo afuufo dhaqaalaha Maraykanka oo balaayiin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin. Xataa shaqaalaha durba waayay shaqada oo ilaa iyo 3 million ee iminka isdiiwaan gelsheen in markana mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo, iyaga lacag baa loogu talagalay. Shaqaalaha caadiga ee aan wax ka maqneyn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyay loo dirayo. Marka waxay rajaynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aanay hadhowtoole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta November.
Gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada caasimada ah ee Washington D C oo la isku xiriiriyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay 4,000 4,260 qof, tiradaasi oo noqonaysa gobolka Maryland 1,986 qof, Virginia 1,468 qof iyo D C oo laga helay 590 qof. Tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dowladda iyo hay-adaha ah, waxaana ka mid a VOA oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta Cohen Building ee magaalada Washington D C aanay 2 toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin. Idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee VOA ayaa dhowaanahanba wariyayaashu ay ka soo diyaarinayeen guryahooda. Waa tan Amanda Bennett oo ah agaasimaha guud ee VOA oo fariintan ka soo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tegay.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this...
Magacaygu waa Amanda Bennett, waxaan ahay agaasimaha guud ee Voice of America. Fariintan waxaan ka soo dirayaa gurigeyga sababtoo ah badi howlwadeennada Voice of America waxay ka soo shaqaynayaan meelo ka baxsan xarunta. Taasi waa nuuga dan leenahay inaanu yareyno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mid a. Waxa kaliya aan rabaa inaan idinla socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha iyagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwareyno. Waxa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha cakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixino xaqiiq ah oo dheeli tiran oo aad ku go'aan qaadan kartaan. Sidaa darteed, waxaanu u shaqaynaynaa sida ugu xoogga badan ee suurtagala si aanu idinku soo gudbino barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro. Waxaa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mid a barnaamijyadii, kuwo kalena waxaa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan. Haddii ay taasi dhacdo, waanu idinla socodsiin doonaa.
If that happens, we will keep you informed.
Sidoo kale madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo la fahaantiisu 7-ki 3-aad ka soo shaqaynaya guriga ayaa sharaxaya sida ay wariyaasha VOA-da u arkaan iyadoo haddana howlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan.
Dhinaca kale, waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahad celiyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay berigii hore nooga barteen inay wax ka dhimayeen ama wax kale kusoo kordheen, inay ogaadaan in aqallada laga soo tabinayo oo istuudiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqaynaynay daarihii aan ku jirnay aanan lahaynin, oo waxaanay aada maqlaysaan idaacaddan idinsoo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha v o a qaybteeda af Soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhexda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aada nooga barateen. waana ayaan idinka mahadinaynaabaan leeyahay dadkana dhegaysta.
Waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn, balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka. Wariyaha V O eda Maxamed Culaad Xasan oo maalin ka hor kasoo laabtay gobolka Minnesota ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay bandow amaba xayiraa dhinaca dhaqdhaqaaqa. Colaad wuxuu iiga waramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee u kala safray iyo garoomadii diyaaradaha.
Markaan tegayey oo aan garoonka tegayey magaalada DC ama caasimada dalka Maraykanka, waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay. Laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro oo diyaaradda loogu talagalay 200 qof oo 200 kursi ay ku taalo ayaan ku saaray 9 qof oo keliya. Labadii qofba waxaa u dhexeysa qiyaastii 3 saf baa u dhexeysa meeshii aan fadhinay. Marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya 2 unbay ahaayeen. Marka waxaa dareemaysaa in isbedelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday. Markii aan tegay Minneapolis ee aan ka degay garoonka St. Paul Minneapolis Airport, waxaan iyana dareemay in cid la jirto. Xilliga waxay ku baagneed 27-kii bisha 28-kii oo isla habeenka halka aan tegayey 12-ka markay ahaydda waxay galeysay magaalada lockdownkii uu gudoomiyaha gobolka Minnesota ku dhawaaqay. Marka garoonka markaan ka degayey shaqaale badan ma joogin, banaanka markaan u baxay tagaa siduu iska yaalayna cid raacaysay ma jirin. Laakiin waxay igu yaabadneen markii aan kasii tegay garoonka oo aan kusii socday xaafadaydii Edinburgh, waxaa lasii dhexmaraa magaalada yiraahda Bloomington oo aada u saxmad badnayd, highwaygu dhexmaro highwaygana uu ciriiri badnaa oo maaragtay 15 daqiiqo 15 daqiiqo 20 daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay. Marka habeenka waxaa meesha marayay keliya aniga iyo 2 gaari oo mid u mid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa. Marka waxaad qiyaasaysaa in magaalada habeenka lockdown gashay, wixii ka dambeeyana saxmada iyo ciriiriga magaalada gobolka Minnesota lagu yaqiin meelaha qaarkood cid uu ahaa jeedka cid lay ahaayeen. Marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi way isbedelay.
Saameynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobno oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka, balse dadka iskood u shaqeysta ayuu sidoo kale saameyn ballaaran ku yeeshay howlahooda. Faarax Maxamuud Maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha, waxaanu degan yahay gobolka Virginia. Wuxuu iiga waramay saameynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani.
Runtii shaqo aanay saameyn ma jirto runtii. Xaaladdana hadda aniga hawsheed oo kale dadki dee waxaan kala xiriiri karaa maaragtay internetka onlineka. Dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tegtid baad ka baqaysaa. Kulley waxaana dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha June ee soo socota 10-keeda haddii wax isbedelaan oo la arko nambarkii dadka uu ku dhacayay inuu yaraanayo.
Gobollada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan Maraykanka oo ay ka mid yihiin California iyo New York ayaa noqday gobollada uu xanuunkani sida ba-an ugu faafay. Gobolka California oo ay ku nool yihiin dadka badan 4 milyan oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhawaa 10,000 oo qof. Waa tan wariyaha V O eda Michelle Cowan oo ka hadlaysa xayiraadda saaran.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person.
Waxaan deganahay Oakland, California. Waxaan ku xareysanahay guryaha. Marmar waa naloo ogol yahay inaanu dibadda ku soo jimicsanno, balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar 6 talaabo. Waxaanu dibadda ugu baxnaa si aanu u soo mijo baxsanno. Magaalada New York oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen 24 saac ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn. Lauren Miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah, waana qoraa ku nool magaalada New York. Koronaha ka hor waxay bishii mar ama 2 jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa, haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Manhattan. Shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyay shaqadeeda.
The only place that we can go is the grocery store. Stores are closed, restaurants are closed. It's crazy town. So
for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So, so many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
Meelaha kaliya ee aanu tagi karno waa dukaamada laga soo iibsado raashinka. Dukaamadii kale way xiran yihiin, maqaaxiyihi way xiran yihiin, magaaladiiba waxay noqotay wax kale. Aniga ganacsata ahaan waa xilli aad iigu adag, maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna. Sidoo kale qaar ka mid ah asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen hoteello iyo maqaaxiyo, iyagana xilli aad u adag ayay wajahayaan. Guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aad u cabsi badan. Lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya ciriiriga.
For me, for you, for everybody, we have two choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
Aniga, adiga, iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala doorano, inaynu wareerno oo aynu dhammaan dibana u noqono xaaladda jirta oo aynu maskaxda gelinno in wax kasta dhammaadeen iyo inaynu aqbalno caqabadaha ay nagu soo biiray oo aynu wajahno. Waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno, balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladani dhammaanayso. Inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada ku sii dhex faafi lahaa, haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen muranada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin, balse haatan guryaha la isugu soo xareeyey. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen. Dowladduna waxay samaysay telefoono iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara. Sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto, dad caawinaya ay ku sugan yihiin. dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan idinla socodsiinayay, anigoo ah Sahre Ciidla Nuur, waa nagayntaa.